nyama kwa stick, stick. Choko nyua nyama kwa stick, stick. Choko nyua nyama kwa stick, stick. Choko nyua nyama kwa stick. Napo shika shika na burudika dika na poweka weka. Napo shika shika na burudika dika na poweka weka. Dagalo nona nyama. Nyama. Mafiga matatu. Nataka ni chome nyama. Nino fimbo. Niweke mafiga matatu ni chome. Nyama. Chome. Nipekecha pekecha uweze kuwaka moto nchome nyama.
Nyama, nyama, nyama. Nikatie
nyama.
Nijichane
nyama.
Muzabucha
nyama.
Nikatie
nyama.
Nikatie
nyama.
Nijichane
nyama.
Muzabucha
nyama.
Nikatie nyama.
Nona, nyama ina mafuta, nyama tamtamu, nyama ya amu, nyama, nyama, iyo nyama su.
Wekeza, mina wekeza, na wekeza kuna nyama, tuwezi kupoteza iyo nyama. Taka tugomba na mbisho kuna iyo nyama, sendi so. Yeah, ina vitu flan, vina wanifanya baka mina waza kila saa. Wanipoteze madeng ya plotting niko se nyama.
Atali.
Renga 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 renga.
Nyuma.
Namshare renga.
Nyuma.
Nozuma renga.
Nyuma.
Duki 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 kari bati 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 bari na kamata mwari. Wanapenda nyama. Wanapenda nyama.
Nikatie
nyama.
Nijichane
nyama.
Muzabucha
nyama.
Nikatie
nyama.
Nikatie
nyama.
Nijichane
nyama.
Muzabucha
nyama.
Nikatie nyama.
Tanzania wanapenda nyama.
Nyama, nyama, nyama.
Kenya, Uganda wanapenda nyama.
Nyama, nyama, nyama.
Burundi wanapenda nyama. Congo wanapenda nyama. Sudan wanapenda nyama.
Nyama, nyama, nyama.
Tanzania, the best. Celebrana.
Kule nyama, kule nyama. Nyama.
Chika 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 bangula.
Baby, when you fire,
fire, fire.
Baby, when you fire,
wash your motto.